hapa DJ Nusu pale DJ Ajizi ya kiaribi kingi kitu aina matambo shie watoto wa kauli moja e watoto wa tidima mboi e tuende pale watoto wa chafukona basi nikimpa unacheza kiutu uzima michalazo nishakuwa mtu mzima na mwanangu nikimpa unacheza kiutu uzima DJ Nusu washakuwa mtu mzima we Ajizi mtu mzima 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 chafu zangu watu wazima 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 minaona watu wazima 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 basi tena nikimpa unacheza kiutu uzima michalazo nishakuwa mtu mzima basi tena nikimpa unacheza kiutu uzima we kauli moja washakuwa watu wazima na wanangu watu wazima 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 naimba kiutu uzima 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 chapo ena zingatia sana watoto balozi watoto Tunduru town mamboi tuende DJ Ajizi we Nusu master
tena
utawala wa master hapo katika menuka usitupe cha huko chaka pepe mwete pusha mje mojo mevesha msafi pimbo na selenge we msela kweli basi zingatia tikeli mkisingeli ndo chama na mziki wa nyumbani bado na tobo wa waka mbele fike kama utani bendela tidibega nishapandisha maluani sinite underground wakati unamona sani limo pita japitia bifu na watoto sakisikizi wananitamasa kwenye mziki wa singeli tena basi nikimpa unacheza kiutu uzima michalazo nishakuwa mtu mzima na mwanangu nikimpa unacheza kiutu uzima DJ Nusu washakuwa mtu mzima we Ajizi mtu mzima 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 chafu zangu watu wazima 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 minaona watu wazima 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 basi tena nikimpa unacheza kiutu uzima michalazo nishakuwa mtu mzima basi tena nikimpa unacheza kiutu uzima we kauli moja washakuwa watu wazima na wanangu watu wazima 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 naimba kiutu uzima 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 chapo tuende pale DJ Nusu tuende mwanangu Ajizi jini ya zijini
kupiki mwanangu bitimeka
we nitachi tena chapa mama yani mziki wa singeli bega ni kama lado na levo zenu nyi nilisha vita kitambo nishagalia jombo muuni niko vyombo nishashika jalamba na chapa kote mko songea Tunduru na mtombo mbinga masasi nemba sana chapu yenu kwa jili yenu wanangu ledi ya zitu supporti mapezeta wengi jau lakini safi tu nikitoka toa tema interview za usito vimba nitafanyi na shukulu mitapu juwa samani yangu sina wanafiki wa insta tutakita nindwa nangu we
na jikita nindwa nangu juwete
chapa isema na wakubali masela
yani na wakubali wa unio
na wakubali chapu zangu
yani na wakubali wa bikio
nikifa mutanizika nyinyi hata nikenda chini wanangu mtaniokota sema nikifa mutanizika nyinyi hata nikenda chini wanangu mutaniokota basi tena mdashona mtoto kashoboka mdashona huyu manzi kashoboka mdashona mtoto kashoboka mwanangu nikimpa jelo hatakiwe mtoto anataka geto nikimpa buku hataki na mchumba anataka geto nikimpa goma hataki na mtoto anataka wanataka milio ameipata wanaitaka milio ameipata wanaitaka milio ameipata oae watoto wa kauli moja we pushadi pushadi nakubali sana mwanangu basgari we watoto wa minyoshi wa mkoa wa Ruvuma
tena
wanangu tuko mepando 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 Womepando mepando mepanda chafu zangu mepando mepando mepanda
Womepando mepando mepanda
Womtoko mepando Womepando 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 aya we amasimeni eviti meisha palipobaki tuwapaishe wauni watoto wa yogengi for life watoto wa stendi chama
machiziboti watoto wa soetu watoto wa balozi
people say you so bad the oldest man.